palma, I'm got a man. Ina eka ilani, sijui ni ya nani, iwe mali safi, bado si halali, niko mle ndani, na niko majani, ngeu sana dai silambi, hii ya ulambi, lambi, hii ya ulambi. Sabu niko jinjo ndo silambi pate rengwa nipate niko chupa kamna uba kuna shash na gula mia di kapte miuteka kabuba teka chura mangea na bupa leche vile miudurba mingi ya chatka nimeseti kubwa ukoni na baibo kolo na kichupa niko perere maona hata na chura
no nimekam kam ka basta nimekam kubiri siku pita niko na mbugi wa noma jibora na ura na sadaka na samaloni leo fadhela medicine test na marijuana bang bang leo tunaziwasha ila idha yesu ya saa saba mkula na mpeleka na lugha ya kimombo acha kuringa meme unabu na kushuka leo shot tano hadi majiwawa mangware bono leo lazima ni kulambe mtaro nizichune hizo nyonyo bebe njo ni kupere ni kushuke ni lambe vidole leo ni adiche keza kiwewe ni anikie leo lazima nita ila wali kwa mchele ni kupeleka mbio mbio hadi unyambe
inaeka ila ni sijui ni anani iwe mali safi bado si halali niko mle ndani na niko majani ngeu sana dai silambi hii ya ulambi lambi hii ya ulambi lambi hii ya ulambi sabu niko jinjo ndo silambi pate rengwa nipate niko chupa kamna uba kuna shash na gura mia dikapte miteka kabuba teka chura mangea na pupa pete ni tene badai kitenge mbebe na nyege njege wako ene kohoa usepe divako wenge msupako wembe kidai silambi hii ya ulambi lambi hii ya ulambi.